radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
salim juara to bogi jande ga fandu hala mamadou sama sekou jom nyali sakrabe kedibe yeso mbien himbe tracente be premier ministre moktar war faccitina na moudi hejo golleji transition auto tondral hakalaji di fuddi gillam bien beta ko auto ccb tun joko president transition asimi goita dawi yade to menaka tourno mbien nyande alande fa fanda moudo woni andude tellaji di jogi fama embe yimbe le pelle robe bamako ngadi majere yalla waji bindi itugol e golle dambele wuli matu so yo radio fedde kafo e wi mabbe manda mako timmi be kanko wule o kay den holiti yo robe be ardube robe yo golle robe ardibe jogabe den no dar yimbe le be yo cawro dingoni sembe kabaruji amen hande kikidi alternere doga di leru fevrier 2021 bismillah sakrabe tama hejo golle transition yawtata lebbi sappo e jettidi hono foti mbiyen natata e mudun hono dum gollirte don dum e ko nande mudun woni ko CNTB yimi CNTB mbiyen lamdige premier ministre moktar wan beta ko auto CCB tun hakunde mbiyen gede pacintinade na wodi kabaru denagu woteji jande e cellal totondiral haklaji di na jukiti bamako do wakat jondo nedal nelor amen to CCB CCB tun woni kanko Ousmane Niali Bouli wakat jondo jati mo e telephone jamnyali Ousmane Niali Bouli
sama seku a nyalle jam
arseli
alhamdulillah
ah dan ko kaldam e golleji ngondi to CCB tun
hay bismillah wattu joni o e jiwde wattu 10h35 don e yamde sappo ne jabbiri silima chapande tati e joyi yaade yamde sappo e tati jabbiri silima chapande tati e conseiller en chapande joyo e jeno le teme dron e noga e goba mi hala do CCB do sama ceko hewbe mabbe ko horbe ministre on hali wibe gouvernement o golla aljumaare jabbende ni on ko goto wili dum den ka sama ceko landi kiwdi landa horjo ministre o wondu ko hollita conseil ben bi ko hali dun dono hali o mo holi hore makko tan fadde mabbe beedo no wiide hono o watta dun kanko premier ministre o fo o golla dun ley fay ko yottaaki lebbi sappo e nay ko heddini laamu hakkundeejo o e jawdi helidu woni ndi o gollirta e laamu hakkundeejo o lebbi sappo e jetti watta dun horjo leydi meden ba ndaw holli tiwiide ebbata ko wattu o naabi ni dun dun e jaabu horjo ministre en de o bamuno hala wattu lasaraaji micci dindi wiide region ngaji sa hale leydi e wibbi leydi meden di ditugol kaɓode e nanni tingo ɗon ko mbiyata DDR ɗum ana godani fadde makko ɓeydi yo wiide e gouvernement o ana lanndi fusgol guɓe jogiɗe kaɓorɗe guɓe jogiɗe kaɓorɗe ɗe nde jaabu kanko premier ministre o holiti wiide du kaldal gaɗangal alji fa jaam heɓe ngal ƴewtede ko hani ittede itte ko hani ɓeydede ɓeyde e Mamadou Sama Seku holitini wiide fa joni haalaji ɗi ana jokkini oɗon goto o ummaki tafon ɗo CICB ɗo
a jarama sane Ousmane Niali Bouli mbiyan jonka cagal joni ay sakre am jon fa hande bangar kawru di bamako do mbiyan bamako be kayna mbiyan hettini sanne kala ko fawi dungo hejo golle gouvernement o le mbiyan grengaji kiwdi mbiyan dum tan hala mudun wodi wattumo yogabe na jabani ngo gobbe kay holliti dum dudo talkur wa tagi fi gollede mi horan fangi greng goto to dende lasa ko mi tato bo galdure bamako keddan na fosi tango sita sidibe
bo mo amon avis
minke e mira dan ko hune wadana yo torra goddo wonnon minke e mila ballam hakkunde radio sali happundurre yimbe parti politique be mi holaki yalla wotingaaji warande wadade an way wadade le wakkati mudum hannen yimbe wonbe feddeji parti politique ana han hakkunde nato dana wotere be wadaba tiidir fu be tinnobe bata lebbi hokkaade be lamo parti be yowta di lebbi min permide lamdo hore na hannen yalla wotingaaji di waran wadena o yalla lam hakkunde radio timma le lebbi sappo jatte haladna hore jo gouvernement dun premier ministre holiti le balle golleyi tido hani wadde le lamo minke e mira na hannen badde leedi fo ana hani nangundurre jokka hala makko ga fa la makko ndar on timma en han jabde happen kawren golliden yalla leedi ana yaha yeso de min andi hunde wotere neddo fo min do golliden ni leedi lamu dum tabitta
sakra mbaw tuttu haglay modo do kabaruji amen bangal bembe amen facebook ayi do twitter fedem sangere fi wadi karutal kenyan bamako do mbiyen yimbe le fedde de waji mbini yu CNT fuse mbiyen e moto dun humtangul hore golleji talkuru dewral mbiyen e wi dunke en yebare himeji fedem sangere fi na wawi jati saw mbinde mbiyen majereji jiddoji mbiyen transition dun no mili kanko baka bini keita jangino jandi dure en sip kedana kuma halni intal ak bilay do fostanko sita sidibe
e majugal yimbe fedde entretien M5 RFP ne yo wadde imadaraji yalla ben heba darroga le lam hakkone radio so do tama gonga lam hakkone radio an haani o dutinde be demal so be wade dum le nyalat e warande kono way hewtinde torradi goddi le lamo so ni lam hakkone radio lonki waddude deejere kay hokkude badde leedni kube kandi hollude lawol lobbol e lam meede demokrasie o an way waddude le nyalat e warande imadaraji hewdi ko natto sabe bonde lamo sabe deena so ni di imadaraji acce lam on wasan gollude so ni be hedaaki jama on mangal paden gobbe ane way sinde nyalat e warande bonde lamu be yimbe wonbe lamu
joko president transition o mbiyon na won wonno minaka ton nyande alande bangal dawi mako le sahal e wudundu yewude mbiyon yimbe fama embe tiagal ko o silimina ton no mbiyon wonande gouverneur e kany ardibe habitibe be o yidi e hejabe lamu region be mbiyon le gouverneur ton be mbiyon der mudun be mimi halati alaji ka mbiyon kewdi bilidi e haftagol jam e yirwer region o keddan ko heban en kiyado amen mohammed ag isef tan e do fastango usman nyal buli sita city
sabe teddingol dabareji biyaade ana den himbe nyaw coronavirus o ko yaata himbe chapande taton tan woni jabaano be nata le soudou batir dundo gouverneur o bami hala tafon bisminde e yettude kodo mabbe o e holitinde tidallaji dibe jogi kadoji jam e dejere hebede le onoku kede ko mamed mayka wi
absent suna kewi handen le law minaka golidirara entretien direction nationale du budget wala e golleton du wadi torraji hewdi le yobugon lamun kobe woni be onoku yaade jangina o cul l'école kan e golla gouvernement ko hewi suna jeewi kasin golidirara entretien UNPS nedu wala e gollan du ana wadi torrajo yimbe hewbe hannen sabdena sun wala fa yimbe ya fa gawo ya ha nyawniyo tegal mudum sugabe jokolbe milibe bornade kadule habitore inde leedni beedu lungi hebude ba heftere di golleji sabdena lam wala
le watu gol makondo fudanno golle horejo region o politibide ko wuncanta hore arande yo wadde e bawde mudun fu yalla lam o ana wi fito le onoko e wi makko e gugol lamun ko be yagabe warde le region o beyditi dallaji bangal kake ko minisma hutananno hore leti dallaji di holete di jokko hore lam hakkunde ju holete wide se wartido bama ko do fu hollitan dun yalla idi kuncane hore colonel asimi goita
aujourd'hui la sécurité sa handen dafi dejerne yokungo jama on fu mi weldigen kasin sabdina gouverneur o wikam hannen kay wati madraji ko heewi yalla dejer ana wada ga wargona hannen mi jantide lam ko wonbe dobe yalla mi hema me yewita honana torraji won di le nukko honcirto mi hollitibe homa fu ana han imade daro hannen yalla dejer ana wara le leedni sabdina sa yewi leni wawa yaade yeso tawa dengere wala
la pela sécurité
duwanno ko mamed ak ise fetan hebine studio tamane yude menaka
yimbe niger ngoto mbiyen alan kenyen noge ko lire février 2e tour wote président hakune neddo pnds mohamed bazoum e neddo rdr chanji mohammed ousman mbiyen so wana mbiyen kasar mayde yimbe njeddon seni le lamu tilaberi tadal goddo en jiaka e le wuteji di le badde joy jabuji din hani yaltude fandeli kabarudi yimbele yogabe ben pelle robe commune ngaji jegon bamako wajin bini yo horojo kafu lematu so yoppa golle sabi e wi mabbe manda makku timmi denno e majiki altenere hande to gouverneur bamako tun kanko madam ben dambeli kanko madam dambeli kay huliti wide dun do yo ben golle robe ardibe balle yogabe denno huliti wide joni wona fi wakati imo ben changol hore hon dido golleji kedan ko ben elizabeth walet mohammed fostang ousmane nyalibul e sita sidibe
men jabay dabare hande humani be sare bami kedaninde madam dambele hule matuso wonno ko majotono be kalanno beta ko damgal gofarnora bamako e kolitiwide heddugol horejo coordination des associations et ONG féminine malikafo ya so feddende wana dabare hande bibbe walde de fu weli madam bari aminata toure horejo kiddo kafo
on peut horejo wawa jojinede clay le kapal rewbe suna jewi rewbe ben pe hormen mun ko han subare horejo mu en suna lamdiga amen menama hala madam dambele kanyum penku jojin hore muru so jewi ne fedde entretien kafone nena hanu ju internet no giddi le hitane 2012 ne ga adande hitane warra fa hande deejere heba khale leedni du hadi ne fedde ne ju internet wakkat ne rewben larni ana mili we internet de fedde ne kango debbo o noddi jama goddo happunduri de o itti hen yimbe wonbe leene fedde entretien kafone be fe goddo men tabaka ngal kortal
e wi madame dambele hule matuso yimbe ana kaani teddi ninde dabere de humani be sari yabami o ma darta e majjoto nobbe imma dara mo gondi wadde joni o wala na leedi men di nafa
mi nyaago lewbe patbe acce do nato saabe waddude hite hakkune mabbe soni a jeewi yimbe gobbe ana leene huune bengu leggata jama on ana huccina e fitnaaji bondidi do warso ben handa rewbe gobbe patbe jaba ko jama on haali suna jeewi o debbo menangu joddino ko jabbi leedi tampi fantin ene haani antude handen e sariyaaji di demokrasi di yamirin golliren di
madame dambele hule matuso waye hore kafo illa 2017 la muhani wadde duubi didi ka saabe tidalla bangal politika ko ende nagu gondo leedi meden di bureau makko heba ka heidintinede
sakrabe mbiyan artiste jeeɗo kidal Ousmane Tammy Crest mo tina rawan husi masimbinede hande wattu fajiri to kidal ton e wi battibe yimbe battibe mo mbiyan mo samtana wakkat jun o mbiyan to sisref kidal to woni ko wondi sawrede donno imadraja ngudi wadede yalla gollube dum be nata juude lamu
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe so ngari mbiyan kabaruji amen réseau ngaji mbiyan to segu ton holtan wiide hakke millioji temede tati kal sifa woni ko mbiyan yimbele mbiyan ñonobe cercle ñonobe yoppani kala yoppana bangal mbiyan kalis ko kanno yobude kambe ndemobe ñonobe ndenno dum woni ko holita nyande aljumare nde 10 janvier février le kawrutal hakunde horejo mbiyan office du Niger e kanyo dun yimbe golloobe kambe golloobe tunbe woni kambe ndemobe tunbe ndenno be holti wiide hakke mbiyan galleji ñaaji jetton nortorto mbiyan batte mbiyan hebata mbiyan moƴere kaado anya nana holtina wiide yuppugol dum do fuf yuptama batte cellaji wadinde nagu e kanyo dun mbiyan bonandaji jam kam e le dido gesede en timna na kabaru di to mbiyan kajulo tun hultan wiide awgal furoba wada ma le wuro kanko numa mbiyan dum wadi nyande asawere sab noga leru fevrier mbiyan wi kambe sayibe nuko o ko heewi hebama e le nyaloma mbiyan awgal gal do hakke mbiyan ujnaaji temedere e chapande jeegom hakku ujnaaji temedere chapande jeego million e ujnaaji million gote ujnaaji temedere kalisi sifa non dum fufu watate le wakande kalisi mbiyan wuro ngo non timita kabaruji amen hande mbiyan mitin tan baba sat fufu humpitade do be mal am 3w.studiotawni.org ma do noddon jamu 37321 do seta yotere meden magazine